les os mochales et les scoops gâteaux.
Yithuthuza misiyavambeka, konke okuhle nomusa kuyalandela. Yalenza loka malandela, uzulu kamalandela. Shuntoke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi. Shuntoke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga.
Kunamabhimbi, kwangene zenkabi kwaqala kwabhimba. Yelele ngiyangilivi, senamba kancana ngentshintsha amagi.
Ayi, bafana bam, inkabi yafika noshuni. Igama loshuni selalifida nasi spoon. Shoo, gqoke ibrino dibuka ukhuni. Ibhulukwe lastolmatic bizimali ukususuthu. Inkabi nation, asagijima satatazeli. Shuno wamanona sadidiza sabhatazeli. Kabi rap, phethwe ngesoka sachamazeli. Soka sisikhameli singolayina saphaphazeli. Shwele, 87 sesidinga isono. Sesishaya kancane siyagcothoza yezamanono. Dagama, buka amabhinga sethatha isigoko. Ezidla singasuthi lelo khekhe sehlaba inkomo.
Izuzuza misiyavambeka, konke okuhle nomusa kuyalandela. Yalinza loka malandela, uzulu kamalandela. Shuno toke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi. Shuno toke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi.
Oh Zulu uyasabeka, Zulu kamalandela. Zulu wendlela ezimhlophe, mqali wendlela. Bekvili nonongoma wemabhinca sondlalela. Hip hop ekabhambathe msinga nolwandle siyalwela. Zulu impica badala, okwe-16 engandibhalela. Lento ongayidalela, okwe-pitsi round isikwele. Ibhokisi lesi style, nambithwa nge-engele. Zulu uyasabeka, wemabhinca sosalela.
Zulu uyasabeka, konke okuhle nomusa kuyalandela. Yalinza loka malandela, uzulu kamalandela. Shuno toke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi. Shuno toke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi.
Inkabi rap, yirap ethanda amabhinga. Enokhuphula usinga, yijongo ngathi lingagiyi. Hayi mina ngiyayijika, sinozulu boye siyayibiza. Sesiphuza uthukela, wena uphuza ama-aqui. Bafana bam, mina ngumrap onebongo. Olahlela ikhavele emlenzeni avale ngogodo. BB, umrap othandwa amajongo. Mangena khala abantu kuphakama ngisha sinetyona. Nkosi yoshuni, bakhothama ngasukumanga. Skrr skrr, urap inhla amakhukhumala. Igama lami ukudla, izitha zami ziyakhuluphala. Intombi ngazigqoka ihamba iskini jini singaphumanga.
Yithuthuza misiyavambeka, konke okuhle nomusa kuyalandela. Yalinza loka malandela, uzulu kamalandela. Shuno toke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi. Shuno toke ma wathula mabhimbi, kwangene zenkabi kwathula mabhinga. Thula mabhinga, awathula mabhimbi.
Let's go.